na Uganda egasse ku nsi yonna okukuza sabbiiti y'amazzi n'obutonde bw'ensi. Ministry y'amazzi n'obutonde bw'ensi mu ggwanga etegeeza nti buvunaanyizibwa bwa buli ssekinnoomu okulwanyisa ebikolwa ebyonoona obutonde ebiyinza okulemesa bannansi okufuna amazzi agamala ate nga mayonjo. Bino byogeddwa Gwendolyn Kyobulungi, omukwanaganya w'emirimu mu Water Resource Institute wansi wa Ministry y'amazzi n'obutonde bw'ensi.
Abantu balimu okuzimbira ddala, balimu okulimira ddala, ne batuukira ddala okutuuka ku mazzi, ekitegeeza nti ojja kubeera nga pollution yonna eyingira mazzi, ate ga mazzi ge gamu ke tukozesa okunywa, ke tukozesa okunaaba, kati twagala kuba abantu bonna bategeera obuli source feet ey'omuntu yenna mu nsi. Kati kyova kyoyo challenge eyo kye tugezaako okukola mu water environment, ng'okulaba nti abantu bafuna awareness so that naffe tusobola okufuna amazzi amangi agamala, waliwo okubeera nga amazzi n'olowooza amazzi nigali tenga gatumala naye tegasobola kumala ate nga makyafu.
Kyobulungi agambye nti bakwongera okukolagana ne bannamikago ab'enjawulo omulino gwa Kabaka bwa Buganda mu kaweefube w'okutumbula omutindo gw'amazzi amayonjo n'obutonde bw'ensi mu ggwanga.
Kye twagala nnyo okukolagana n'abantu bwe tusaapinga ate bwe tukwatagana ne Buganda Kingdom ngaawo tuba twagala community ekatteko kyalonti nti amazzi n'obutonde bw'ensi tubukwata bulungi ate ne kutukasa leero n'ensa n'olutta. Kubanga kino tukimanyi nti Uganda Kingdom erina strength of the community, tumanyi nti strength eyo tugasigasako nga Minister of Water and Environment okulaba tusa bantu batusako amazzi amayonjo, tubayigiriza okukwatagana n'obutonde bw'ensi byonna byonna gasitepakamse.
Teddy Nabakooza Galiwango, omukwanaganya w'obutonde bw'ensi mu Bwakabaka bwa Buganda, asabye abantu okujjumbira olunaku lw'amazzi amayonjo olutekenkeddwa Obwakabaka mu ssaza Ssese ku nkomerero y'omwezi guno.
Kula mukama waffe mu butonde bw'ensi n'ensonga z'amazzi mu gavumenti ya Ssaabasajja Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo, kunga abantu bonna mujje mutweyungeko nga 3 omwezi guno gwennyini gw'omulola Jumba musaza lya Beni Ssese, mujje tuongere okumanya ensonga z'amazzi abaki tugeetaaga ate era tugakomera engeriza endawo gyetola okulaba nti ebitundu byaffe bifuna amazzi ago. Tuyita mu bitendera ki? Abaminisitule tugenda kubeera nabo era basobola okututegeeza engeri y'okutuusaamu abantu amazzi era bajja kugafuna batya.